Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Mbabuuzaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tutuuse ne leero ne pulogulaamu yaffe ey'ebibuuzo. Nkimanyi bingi ebibaddewo mu wiiki Sheikh. Twafiirwa omwalimu mwalimu naye yali tamanyikiddwa, Sheikh Kayunga yafa, ne baseeka baffe bangi bafudde, na bonna abatuuseeko ebizibu byonna sa Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire. Sheikh, saba obuuze ku basiraamu abo, insha Allah tweyongereyo.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتند رزوج تبع الله تمويبزة وبرم واتودي تمسبع الله سوك ساسي لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Twala okubagiza kwange eri muganda waffe yafudde jjo, abantu be n'abayisiraamu mu ggwanga lino, Sheikh Mutambala.
No.
Mwalimu yabadde musajja muwalimu ng'asomesa ebintu bingi abayisiraamu bweyogerere. Mbakubagiza Sheikh yabadde asomesa tafsiri ebbanga ddene, naye tusaba Allah ow'ekitiibwa amusonyiwe era tusaba Allah amusaasire amugazirize kabuli ye, amuwa bamubeesabeesa gy'alaze. Abadde muwalimu nga musomesa teyeyigaanya mu kusomesa eddiini eno, era umma efiiriddwa. Ng'era bwe ntwala omukisa guno okusaasira abantu ba muganda waffe Ayubu Nyende, tusaba Allah tabaraka wataala naye amusonyiwe era amusaasire olugendo lwe yakutte, bamuziise naye wiiki eno gye tulimu, lugendo lunene nnyo. Tusaba Allah tabaraka wataala amusonyiwe. Kubagiza abawalimu aba jamii ya Dawa Salafia okufiirwa jenose ku italo oyo, Sheikh si Sheikh naye abadde musajja ng'afaayo ku ddiini, tumufunyeemu nnyo, bamuyita Ayubu Nyende. Tusaba Allah tabaraka wataala an yatagammadahu fi rahmatihi wa maghfiratihi. Amin. Abawuliza ba Rawda Islam Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, tutandise n'ekibuuzo kyaffe ekisooka. Uganda waffe Abdul Wadud agamba eswala yamukweyesa etuuka?
Ebigambo bingi ku swala y'omuntu akweyesa engoye ze. Naye okusooka kwa byonna tukubiriza abantu okwewala okweyesa engoye zaabwe. Kubuuza nsonga ki kweyisa engoye, ofuna muki mu kweyisa ki engoye? Bujulizi bungi obujja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti okukweyisa engoye kikolwa kya bulabi. Nabbi n'atuuka okugamba nti salasun, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, salasun abantu bamiteeka emeka? La yukallimuhum Allahu yawma al-qiyama, Allah tagenda kwogera nabo ku lunaku lwaki enkomerero. Wala yanvuru ilaihim, yadde okubatunuulira. Wala yuzakkiihim, yadde okubatukuza. Walahum azaabun aliim, bayina ebibonerezo ebiruma. Sahaba yabiwulira, basahaba baali bafaayo tteeka obwongo ku nsonga nga zino. Baali bamuyita Abu Sa'id al-Khudri, yabuuza nabbi n'amugamba nti khaabu wa khasiru man hum ya rasulallah. Yaga nti baweebuuse khaabu, baweebuuse amakulu bafunye okuswala kw'ekika ekya waggulu kwe kuweebuuka. Wakhasiru, baviiriddemu awo. Man hum ya rasulallah, bebaliwo mbaka wa Allah. Nabbi gwe yatandikirako yaga nti almusbir, omuntu asusse olugoye lw'obukongovule. Weewale muganda wange. Lagati walmannaanu, n'omuntu atambuza olugambo. Walmunfiqu silatahu bilhalfi lkazib, n'omuntu awaayo ekyamaguzi kye ng'akitunda n'okulayira okw'obulimba. Wallahi nakiguze bwe kiti, wallahi nakiguze bwe kiti, babikola nnyo mu butale. Naye kye twagaddemu mahalu shahid, kye kigambo ekigamba almusbil, omuntu akola ki akweisa kati we wale okukweisa muganda wange ebbanga lyo lyonna ekibuzo kigamba nti sala y'omuntu akweisa hadithi nyingi zisukka omuwendo munene zikwatagana kukweisa naye olw'obufunda bw'obudde omuntu akweisa esala ekkirizibwa era mulwetya era noono amugoberedde era alamulwa atya kusooka kwa byonna ahadithi zajja nga ziraga nti omuntu akweyesa eswala eyinza obutamutaasa muliro bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era eyinza obutamuyingiza ki jana ekyokubiri abawalimu kye baasembayo nakyo balaba nti eswala ya musbir ebeera sahih naye afuna omusango guli ogukwisira kyekyo nabbi kyeyagamba swala ebeera ntuufu wabula tekisobola mutaasa ki muliro ekitegeeza nti olwo eswala eba efudde naye tekisobola mutaasa ki
muliro
tekisobola mutaasa muliro ate ono agisaala emabega yeswala eteyina buzibu kyekyo imamu al-bukhari taaliiki gye yaleeta mu kitabu kye kisahih abuuza ku swala yabamubtadi n'abantu ba ahlul maasi singa osaalira emabega we yaganti salli wa alaihi bid'atu gwe weesaalire yamanyiye bwali nnyonnyola okukweyesa ku amazambi kwe yalimanya bwali binnyonnyole wani wa Allah tabaraka wa ta'ala ama kye ekikolwa ekyokukweyesa tukivumirira kikolwa kinene naye sola fetugamba nti ntuufu wabula ye ezambi lisigalawo liyinza obutamuwonya ki obutamuwonya muliro olw'ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam byeyawerekereza abantu abafaanana bwe batyo kyewali tolina kyokifunamu ngoye ogenda zireka leka kwefuula muddu wa ngoye zo nga gwe okolerera engoye zo tezijja kunyuma ebyo abawali mbagenzi babisomesa nnyo ebbanga ddene twewala okweyesa engoye kikolwa kya bulabe wallahu ta'ala alam
sheikh tweyanziza nnyo muganda waffe ono omulala Sumaiya Fahadi agamba yafiirwa taata we ng'akyali ku kyeyo naye taata si musiraamu kati abuuza bw'akomawo e Uganda akole atya
bw'akomawo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza yagamba nti istaazantu rabbi li an astaghfira li ummi omuntu atali musiraamu tugoberere ebigambo bino nabbi byayigiriza yagamba nti nasaba Allah hadithi eri musinadi gwa imamu Ahmad basi erabidde yagamba nti nasaba Allah musabe ansonyiwe ansonyiire maama wange falam yaazan li Allah teyampa lukusa waati maama we yafa si musiraamu maama wa nabbi amina yali simuki si musiraamu aga nti summa staazantuhu oluvanyuma nensaba Allah an azuura kaburahu kale nambuule kuki kukabuliye faazina li Allah nampa olukusa olukola ki waki nti okulambula kabbuli tuzakkirukum lmaut genda kukujjukiza abantu kukola ki okufa kati bw'okomawo ogenda olambula ekabbuli yani ya maamawo naye amateeka gakugaana okubeera oba taatawo gakugaana okumusabira nti Allah amuwe ekiwummula ekyemirembe wa Allah amusonyiwe nabbi babanga bwe baagaana omunene ate ffe kiba kitegeeza nti ekyo kinene nnyo omuntu ng'afiiridde ku mille etali ntuufu ku nzikize ya shiriki ey'okugattako Allah oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala takkiriza duwe eyo era oweekitiibwa Allah yatuziyiza wabanga nabbi kitaawo oli yafa Abu Talibi oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yamugamba nti makaana linnabiyi tekigwanidde eryani wallazina amanu n'abakkiriza baali nabo an yastaghfiru lilmushirikin okusabira abantu abafiiridde ku shiriki nti Allah abasonyiwe babawe ekibumulo ekyemirembe walau kanu uli quruba ne babeera baŋŋanda kiba kitegeeza muyingira mu kitaawo muyingira mu maamawo muyingira walau kanu uli quruba ne babeera baŋŋanda newankubadde ng'omwagala otya Allah yakigaana kubakkiriza era n'akigaana ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukugamba mwannyinaffe bw'obanga olimu obukkiriza bw'atyo Allah bwe yayigiriza wallahu ta'ala alam
nam sheikh tweyanziza nnyo muganda waffe ono abuuza tikyateeka okutendereza Allah buli woba ogenda osoma edduwa abuuza kyateeka okutendereza Allah n'okusabira omubaka buli woogenda okusaba edduwa
tuyinza okugamba nti kye kimu ku bintu Allah byayisirizaako okuwanukula edduwa yaani
y'omuddu,
naye ne bw'aba tabikoze oweekitiibwa Allah asobola okwanukula. Naye ebintu ebikulu ennyo omuntu byali badde ateekako ennyesiire kisookera ddala kutendereza kwani ku Allah. Ekyokubiri kusaalira ku nabbi Muhammad
sallallahu
alayhi wasallam. Hadithi erimu Tirmidhi, sahaba yajja ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ali masjidi n'abeerako n'okusaala kwe yasaala, bw'amala okusaala yawanikirawo mikono, Allah nkusaba ompe kino, Allah nkusaba ompe kino. Nabbi kyava amugamba, ya haza owange ggwe musajja ggwe ahmidillah, tenderezani summa salli alayya, oluvannyuma nsaaliraako. Tegeza n'okusaalira nabbi, allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid, oba allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Huku nakusaalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ntendereza ku Allah. Ate n'okutendereza ku Allah siteeka nti kulina kuba mu luwarabu, wabula oba osobodde kikole mu luwarabu. Naye tuyina naffe ebigambo by'osobola okwogera n'olaba nga alhamdulillah ogezezzaako, kuba tuyinza obutakireeta mu wajihi nnungi. Naye ogezezzaako n'otenderezaani Allah, misaluhu ay Allah awaniridde eggulu nga tekuli mpaji, ay Allah awaniridde eggulu nga tekuli mpaji, ay Allah gabirira ebitonde nga teriyo kitoma mu kukigabirira, ay Allah tugabirira obulamu, ay Allah ta okuna kutendereza Allah gwawo obulamu, Allah ira gwatta Allah, ay Allah gwo gaggawaza ebitonde okuna kutendereza Allah gwe naggaga sembayo. Kati ebyo byonna bigambo bitendereza Allah, n'olyoko osaalira ku nabbi then n'oyimbula edduwa gy'oyagala okukola ki. So kali mu bumu mu nsonga Allah kwayisiriza okubeera nga Allah ayanukula edduwa yaani y'omuntu. Bwoba otunuulidde ababaka batusookawo baatenderezanga Allah mu kusaba edduwa zaabwe, nja kuwaayo basatu oba babiri, kankuwe basatu. Asookera ddala ye nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala gwe bayita Yunusu alayhi salatu wassalam. Allah bwe yali amwogerako yaga nti walawla annahu kana min almusabbihina, tabeera kubeera mu batendereza ennyaani Allah, la labisa fi batunihi ila yawmi yub'athun, yali wangaalidde mu lubuto lw'ekyennyanja okutuusa olunaku Allah lwagenda okuzuukiza abaki abantu. Amakulu ku kiyama lubuto lw'ekyennyanja yali badde kabuli. Yunus alayhi salatu wassalam, Yunus alayhi salatu wassalam yatuuka mu lubuto lw'ekyennyanja ng'agudde mbuzi bw'asaba Allah. Yagamba atya Allah ganti wazannuni wazannuni, nanyini kyennyanja Yunus izahaba mughadiba, yagenda anyiza abantu be bamunyiziza, adduse tafunye lukusa kuveri Allah nti va ku kitundu ekyennyanja ne kimumira. Fanada fi vulumat, fanada fi vulumat, nakoolera mu kizikiza akoola Allah musaba ntuuse mu bizibu. Amugamba nti alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, teri kisinzibwa tunuye okutendereza okwo. Yakoola na shahada alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, teri kisinzibwa mu butuufu okujjako gwe Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin, Allah mbadde mu bantu abaki abali azamanya, taasa Allah owekitiibwa Allah namukulaki namutaasa. Nabbi owookubiri Yusuf alayhi salatu wassalam, Yusuf mutabani wa Yaqub ibnu lkarim kama qala alayhi salatu wassalam, ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yusufu yasaba Allah mutire mu busiraamu, naye yasooka mumutendereza, yasooka mulaga Allah byamukoledde, naga nti rabbi kad ataitani min almulk, Allah ompadde obufuzi, wa allamtani min ta'wili alahadith, Allah nonjigiriza okuvunula endooto, gwe wanjigiriza Allah. Tunuyotendereza fatira samawati wal ardi, Allah gwe watandikawo amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. Tulabanga okwo kutendereza kwa kika kya waggu. Anta waliyi fi dduniya, Allah gomu kama wange kunsikuno wala akhira ne kunkomerero tawafuna simbuli dua tawaffani muslima Allah nkusabunzi tengani muslim wa alhikni bis salihin Allah nkusabunteke mu bantu abaki abalongofu kitegeza ki cyo muntu agenda kusaba dua kyali badde kirungi notendereza Allah kwe byakoledde no mulago obunene bwali azito wa kijoli Allah tabaraka wa taala asemba ye nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nga muduwazi yagamba nti Allahumma inni abduka ibn abdika ibn ammatika nasiyatin bi yadik ay Allah anze muduwo inni abduka ndi muduwo ibn abdika mtabaniwan wo muduwo ibn ammatika ay Allah ndi mutabani wo muzana wo amina kyali ategeza nasiyatin bi yadika ubuwompo bwangi akawompo kange kali mikono jo madin fiya hukmuk ontambulizako kulamula ulamula cho yagadde kunze ni kibira Allah madin fiya hukmuk adilun fiya qadauk ay Allah cho bola mudde kunze kimanyi ulimu nkanya Allah adilun fiya qadauk chavaga manti as'aluka Allahumma nku saba Allah tabaraka wa ta'ala bi kulli ismin huwa lak neri nyalyo naliwetuma Allah samaita bihi nafsak liwetuma gwe Allah au anzaltahu fi kitabik obali wasam kitabu cho Allah Qur'an au allamtahu ahada min khalqik obanga waliigiriza ye kitonde kimbitonde byo au sta'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak obanga waliye kukulira muyirimu ye kuwese joli Allah anta ja'ala al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi Allah nkusabu fule Qur'an yenunga ye rabiriro mutima gwange wa nura sadri eroji fule Qur'an nga kwe kwa kaya kana kwa mutima gwange buli wenji somanga kibere kitanga aliyo mutima gwange ebe kitanga ala mukifuba kyange wa zihaba ghammi wa hammi eranga yejigirawo ebinna kuwaza Qur'an ekitibwa byonna ebinna kuwaza ebinyiga Qur'an ebiringa yebinzigira buli wenji soma ekyo nabbi bwatu byasabanga ekitibwa Allah isonga nga mutendereza so tugamba nti okubeeranga tusabe dua kakwakulizo Allah mwayinza okuyitira okwa okubeeranga ayanukula dua y'omuntu wabula omuntu asobola okusaba Allah wamusabidde wonna Allah na yanukulirawo ne wakubadde nga tatendereza ng'edduwa y'omuzadde yote ina hijab bainaha wa baina Allah wakati wayo nani ni Allah dua eyo omuzadde ajisabye atendereza Allah oba nedda Allah janukulirawo wallahu ta'ala a'lam wabarakallahu fihi
naam shekh tuyanziza nnyo muganda wa fero na abuuza nti kikirizibwa akirizibwa okusindikira atali musilamu mu nkola yokola da'awa na musindikira aya za Qur'ani nga zivunule
laba sabihi asobola zimutu musindikira mu nkola ya da'awa tekina buzibu nabi wa alayhi salatu wassalamu yakikolako
naam shekhe muganda wa fono abuuza nti amairungi gali halamu
katumaleyo kiri
naam
nabi yakikolako alayhi salatu wassalam nasindika aya nebali bibaji tafutiya kabaka hadisi eri mu kitabu kya Bukhari nabi wa alayhi salatu wassalam yali aba awandikira omusajja gwe bayita Heraklu Heraklu yali papa oba omukungu w'e Roma ebiseera ebyo nga nabbi waali bitwali tutenga papa omukulu e Roma nabbi yagamba nti bismillahi rrahmani rrahim kulwerinnya lya Allah omusasizo w'ekiseki ekingi twaga kulaga kiri nti gye kiri okuwandika Qur'an ng'ogiwandikira omusajja omuyudaaya oba omukatuliki oba w'eddiini endala ng'omukowoola okuddaki yagamba ni Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah ebbaluwa evudde wa Muhammadi mutabani wani wa Abdallah rasulillah yali ategeezaamu mbaka wa Allah
sallallahu
ila Herakla azim arrumi azim arrumi
no
ebbaluwa eno njiwandikira gwe Herakla omukungu w'e Roma papa w'e Roma kyava mugamba nti Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Emirembe gibere kwoyo yenna goberera obuki obulungamu. Nagati aslim silamu kahirakla taslam. Ojja kuona. Chafamu gati aslim silamu kahirakla yu'tika Allahu ajraka marrataini. Allah jakuwe mpera yemirundi yemika. Ebiri. Chafamu gati fa in abaita. Wuna gana fa inna alayka isma al-arisiyin. Allah agenda kuwe zambi liyaba antuba nubo naba kugubelila. Buliye nana ajema ngofunyo uvakabu. Chava wanika aya nagati ya ahla alkitabi ta'alaw ila kalmatin sawa bainana wa bainakum. Iyo aya najiwandika. Abange mweba nanyini chitabu ta'alaw ila kalma. Abange mweba katulichi mwe. Abange mweba lukore mwe. Abange mwe. Bayudaya mwe. Abange mweba seven isde mwe. Ta'alaw ila kalma. Mujeku nsonga. Sawa bainana wa bainakum. Ilimu suratu Ali Imran. Ngafte wali nja ulo wakati wafena mwe wakati ulichimwe. Sawa bainana wa bainakum. Te wali nja ulo. Netu ongire mchimucho ka Allah na abuda illa Allah. Butuba tusinza tusinze katonda yikia tutonda. Allah chatu agalama. Wala yushiriku bihi wala nushiriku bihi shea. Tetumugata ko Allah nechichi. Nechi ntuchona. Ayeyo. Paka bwegwayo nabbi yajiwandika mu baruwa nga akoola omusajja gwe bayita Herakla n'abalala bangi be yakoola nga bazze eri ddiini naye ng'awandika aya ya Qur'an sola ba'sa bihi ku nsonga eyo singa tuba tukikoze wallahu ta'ala alam.
Sheikh tweyanziza nnyo baganda baffe tukyali mu sessioni yaffe ebibuuzo munaatusonyiwa tugenda kukolako ebibuuzo bitono nnyo ku lw'obufunda lw'obudde. Sheikh Muganda ofona abuuza nti okulima amayirungi gakkirizibwa mu busiraamu ogalima ye sente zigavaamu ziramula zitya.
Amayirungi abawali mbala banga gunono obwongali mina al-mukhaddirati mu biragalalagala era ne batugaana okubeeranga tugakozesa nabwe kityo okugalima tetukkirizibwa okujjako nga tuzudde nga gayina emigaso emirala egitali gino gya kugalya naye ebiseera ebisinga obungi gamanyikiddwa nti bagakozesera mu nkola eyo. So buli kintu kyonna ekyonoona obwongo tugamba nti abantu bakikole ki bakirese okukirima lwaki nti oba oyambyeko bano okubeera nga bakola ezzambi tegaba kubaawo tebalifunye we bagajja naye kati gwe ogataddewo gabeerewo kiba kitegeeza nti era bagenda kufuna gye bakola ki gye bagajja bakole ebintu ebinyizo ekitibwa Allah so tukwewaza muganda waffe tugeze okugakozesa wallahu ta'ala alam.
Naam Sheikh Muganda wafono mlala abuuza nti bamuyita onkashe inabuti abuuza nti ki abuuza ki nabi agaana okwambala yero wenna oba ekitundu ki kubino bibiri ki nabi kyeyagaana okwambala yero wenna oba yero ekitundu.
Nabi yatugaana kwambala muasfara yero lugoyinga lwa yero mweri hadithi mu sunan abi daud nga nabi aziza
no.
So tumwewale insha Allah naye abawali mbo bakyongerako ne bagamba nti kasabira nga alina kubeera nga ali khalis nga yennaki yero temuliimu amakulu oyambala olugoyi nga lulimu jasi busaze bwa yero so si kitundu kinza okubanga kyonna yero era ali khalis toyambala
no.
Naye mbeeramu obusaze bukuubo bwa yero la baafa bihi abali baga nti oyo si ye nabbi gwe yakola ki gwe yagaana naye kasita kibeera ekitundu kyonna nga yero oba olugoye lwonna nga yero musiraamu toyambala ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana wallahu ta'ala a'lam.
Na Sheikh ekibuuzo ekirala muganda waffe era abuuza nti singa siyaziina buli kaseera naye nga njaziina nange ndibeeramu abo ensingo zaabwe zigenda okubeera empanvu lunaku lw'enkomerero.
Tebategeezaamu al muazzinuuna atwalu nnaasa anaaqa yawma alqiyama muhadisi ya nabbiyu nti abantu bagenda okubeera n'ensingo empanvu ku lunaku lwa qiyama al muazzinuuna abakola ki abaaziini. Yali ategeezaamu abaziinyi abali rasmi abaziinyi abali ki rasmi tebakita rasmi abali official
naam
amakuru nga bakulonda oli muki gwe mulimu gwo yazina sinti wa yazina kulumu
si part timing
la si part timing
naam
era kubiranga eri mu mirimu gyejabuki oyazina embeera yenna gukola kikulwaki nti al-muazzin omuntu yenna yazina mu'taman aba yawe yesigibwa
no.
Yakwata obudde bw'abantu ale kabingi na yazina yategeeza abantu yakoola abantu eva ng'alangirira ekigambo kya Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah yasinga emirundi etaano buli naku si part timing era Allah kwekyo yagandi waman ahsanu qawla waman ahsanu qawla ani asinga abantu ekigambo ekirungi mimman daa ila Allah ng'akoola abantu kubazza eryani jemusaale hayya ala ssala hayya ala ssala man ahsanu qawla mimman daa ila Allah وعمل صالحا وقال انني من المسلمين والله تعالى عالم يلياتجيزام ابازينيا بمنيكدوا ngakumulembe gwa nabbi aina bilali عبد الله بن ام المكتوم نابلالا ابايزينيرا ngambitundu byenjawulo والله تعالى عالم
نعم شيخ كلوغفونda lobude tusembye kibuzo kya muganda hafono Saddam Laden ekira agamba kiramula kya okuyita omuntu hafizu nga musomi wa Qur'an
hafizu okumuyitamu ye mustalahi ya sasana la basa bihi biseera byaffe naye edda babaitanga ba Qur'an era Umar wajeri nabi muhari Abu Bakr Siddiq yamugati maata al Qur'an abasomi abakwasi ba Qur'an bakoziki bafudde naamulaga ensonga naamuga nti fahalla najma'a kitab Allah fi ay fi mushafin wahid olaba otya singa tukunganya kitabu kya Allah nikiteeka mu book form ita imu akati ibu yamugamba ebyo tunu ya Bakr Siddiq yagamba la naf'alu shay'a lam yaf'aluhu rasulullah sigenda kola kintu la af'alu shay'a sigenda kola kintu ngombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atiyachikola ekigambe kyansanyisanyi olalira abantu waliwo bidhaati zeyolesenga n'omwana omutasobola ogiraba ng'amawuledi bidhaa yeyolese nga n'omwana omutakiraba nti nabbi teyakolaki teyakuza birthday bidhaa ezeyolese mpitirivu nnyo waliwo gyetwasoma gyetwagamba abantu mu biseera bya Ramadan nga tubalaga obwa bidhaa bwayo naye nga n'omwana omutasobola okiraba naye Abu Bakari Qur'ani olaba emigaso gyayo ate nga yali ewandiikiddwako nga nabbi waali naye nga bagiwandiika ku maliba naye okugiteeka mu kitabo ekimu tugisomere wamu olwayo we tugisoma nga ye alaba eki kintu kive kiwulidde tetayinza kukola kintu nabbi Muhammadi n'emigaso gyakyo emingi paka Umar bwe yagenda ng'amuddiŋŋana ng'amulaga nti munnange innahu la khair abasajja bafudde Allah kino kyayinza okuyisirizaako okukuuma ekitabo ki tukikole nga omu n'okubeera nga kyali kiwandikiddwako naye omuwalimu ng'aga nti la afalu shay'a sigenda kukola kintu lam yafaluhu rasulullah muulumu alqur'ani baaleeta nnyukiseeyo eya Umar na Abu Bakari nga Umaru yusiru ala Abi Bakari agenda maaso hatta sharaha llahu sadara Abi Bakari okutuusa Allah tabaraka wataala bwe yaggulawo ekifuba kya Abu Bakari n'amulaga nti okusoma Qur'ani okuwandika Qur'ani mu book form kirungi tekirina buzibu n'abeeranga akita abantu ne batandika okuwandika Qur'ani ne bayita abakora abaaliwo basigaddewo kati kyabadde abuuza nti kikkirizibwa okuyita omuntu hafiz tusobola okukimuyita olw'ensonga nti ye musalah eyasaasaana ku mulembe gwaffe ama ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirembe eminene baalinga babayitanga bakora abasomi baki baqur'ani waliwo na bali amakumi ana bebatta nga bagenza okukola daawa bonna ne babatta lumu mu mbeera efaanana bebabayita bakora so tewaliwo nsonga etugaana kubayita wabula tukugamba nti okubayita teriyo nsonga bayigaana kubayita bahafizu wabula tugamba nti omusalah ogwali gumanyikiddwa oba terminology tamu yali esinga okubeera nga emanyikibwa nga nabbi waali yali yakubayita baani kubayita ba kurra so sibani ba hafiz aba ba 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 walimba hadisi basingo kutegera mustalahi ya hafiz
no.
baganti al hafizu inda ahli al hadis man hafiza alfa alfi hadis omuntu akwata ahadisi milioni namba ogubaitani ogubaita hafizu eno ba ba walimu ba muhadisu la hadisi milioni aba ne bagamba nti man hafiza ahadisa bi asanidiha yenna kwata zi ahadisi zino ne isnadi zazo haddathani fulan paka kunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacheni akunoka kwata ne hadisi eno body neno ojikwatira mu kiba kitegeza guri hafizu inda ahlul hadis wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair
na baganda bafe inshallah tujja singana omulundi oguddako inshallah tugenda ku organizinga obudde obuwanvuko obusingako kuwano kulembeera yazeewo nti obudde bwakendeddemu tubeebaza mwenna ababuuzizza ebibuuzo ku Facebook Live namu ababuuza ebibuuzo manyi temubiraba naye inshallah omulundi oguddako tubasuubiza tugenda kugezaako tulabe ng'ebibuuzo byammwe bidiwamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.